Wengine wanapata kukuwaza, nikitafakari mabaya nilo kukwaza. Baby I'm sorry, sina ubaya na wewe, ninajikaza. Kesha kwa maumivu kama sina godoro, 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 oh. Sponi mbichi wala mbivu wa my do 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 do. Nakesha kwa maumivu kama sina godoro, 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 oh. Sponi mbichi wala mbivu wa my do 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 do. Wana tumaini langu, mpenzi wa moyo wangu, ukiwa mbali silali, ninakuwaza sana. Penzi lako sio mtaji, uachie wajuaji. Mama na kumbo sifanya ifoko, utanumiza sana. Nakesha kwa maumivu kama sina godoro, 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 oh. Sponi mbichi wala mbivu wa my do 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 do. Nakesha kwa maumivu kama sina godoro, 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 oh. Sponi mbichi wala mbivu wa my do do. Jawa na stressi za maamuzi ya pombe kukesha ba. Sikutalaji voniacha kama ningeweza kusahau ibada. Eti bia tam sawa, ila haiwezi nipa ujasiri ni kusahau uliye umbwa na utam na unifanya mini na kuhiri. Baby rudi unifariji na wewe, pombe pombe zimeni kabiri.
Crave a touch.